Remember where you come from, Zambian music lovers, don't see old.
Matero in the house. Nambona TV.
Kinachi.
Since 2-pin 1, I've been grinding, needy bees. OGs, they forget the Gen Z. Nasanduka blueprint, bonga Jay-Z. These days, ni mankala chepa easy. All over kambetua oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020, nenzo gonna msit. Monday to Friday, kufala same feet. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman, paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubounsa monga chonto. Yose mapine nzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangundi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda befu na konga. Kehova efu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda befu na konga. Kehova efu asonda.
Grinding, need a piece. OGs, they forget the Gen Z. Bambini ni mawakola ni tease. Hapa the boss is back, rich bees. Benzo tizi mira mafone makafola. Hapa ndise tipuri kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze patok na kusamu. Wabate bote wa challenger. Kembo pa company ya pezeka ni manager. Chinanzu una but don't test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaipepesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutensha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda befu na konga. Jehova efu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketinda befu na konga. Jehova efu asonda.
Remember where you got it from. I'm your music promise, don't see old.